Fite love for the process. Omofungo nuraza gusa mones. Beef nawe najirana na utari police. Umuhigo everyday nzaga fata rasa promise. Umuhigo everyday bimbikorera mama. Kwita kubyo bavuga ni bizaza na kamas. Cyangwa bikize drama. Hani ngwara renze gusa bro na fite swaga. Fuck you mean, buri verse yose natanze yari clean. Fuck you mean, buri beat yose nariye yari clean. I'm really him, imirongo irarenze niwa mbesha kwa ari mid. Iyo mbyanditse ndi sober niwa vuga kwa ari weed. Going back and forth, na ma nigga chiri broke. Nago wazagera yo, gomba ugume muri zone. Niba utavuga umufungo shit, nigga I'll be gone. Niba utavuga umufungo nigga don't hear my phone. Sinshaka competition, shaka man undinde hose. Mirongo yirahari nuyishaka uyice bro. Undinde uyitumu bro, mubyukuri ari fo. Undinde zino hose, uremera abatwangu ba head love. Kandi nanjye nsengere of course, umfashe ngere home.
Asuyo ninde uri kumpamagara man. Hello? Mpamagara mu minota itanu.
Back muri business. Mazi minsi mbabonera muri distance. Mvane muri drama shaka reaches. Niba utayikwiye sinaguha respect. Bereke kindness bagire ngo ni weakness. Niba ushaje uburire muri trenches. Ba for ba mashini usigure topless. No less
say less.
Basenga nacyo munsi umariye byari kera. Kurizwa n'indaya z'ibice byari kera. Umjaki wikupa mugari he yapfiriye jera. Wigisha ukuri sinigamwe ijambo sinjya pesha. Somo rihe rindi mwumva mwanyigisha. Rirenze kubona nyoko mwisanduka abaginga. Isi ni ntoya kandi ruba ndamurota. Ikibazo mbabaza kukimota mutarota. Nzi neza ko mu mwaka umwe nzaba mfite bimikubiye. Udahari ubu ngubu icyo gihe njye nawe numiye. Sinita cyane ku magambo mfite jani ninjiye. Turatandukanye cyane wowe ufite indaya winjiye. Umwanzi ubategereje line ikora revenge. Uzamuza mu kanwa ejo njye nzaguhoza benji. Ukemuha hano niwo kwicaza mu bagabo. Igare ritagenda nirya kugeza mu byangabo.
TMM GMF Station. Regaining fame upon a fame. Yabageya nkanga gute taho myara. Nyura subwo yanzanye arankunda sarampeke yera. Sunda subwo yiheshye nibabaya nyine yibese. Bose inkorera bang bros. Yo bros ejo nitwa Bezos. Mwabyine ho mwabwire ko tubirye ho tubabwire ko
basenga nacyo munsi umariye byari kera. Kurizwa n'indaya z'ibice byari kera. Umjaki wikupa mugari he yapfiriye jera. Wigisha ukuri siniganwa ijambo sinjya pesha.
Mas me fica muri distance. Não vale muri drama, shaka weakness. Nigo tá aí, fiesta na boa, respect. Baby, que kindness, mas tirem com ni weakness.